eɗen godi yande joni tere min tawi sappo e joyi studio Kalangu habaruji e fulfulde. Kodi Diagnalli e moɗon hara filla gaɗoɓe koyete blogueur en ɓe leydi Niger heɓanama jande ɗo ene galluñeme ɗum ndu suudu hawjide filla kokkol habaruji ɗo ene kañum wonko waɗi ɗum en pamanno e wonno jande nde wardi. Nonni hoorejo leydi Niger Issouma Amadou Kegnandi o yeeyi tawete kawule département mo Thinta Barade région mo Tawa nokku to yeeyi fuɗɗande gollal waɗugol siminti to enɗan kaw kandu en nanano e ɗum wardi. Yewtere men pinno hande studio Kalangu haaltana haala wakkati mo l'école faddano ɗum e ɗumon ko himɓe gaddi nder mun lelebbi ɗiɗɗi enɗa won woɓɓe waɓɓe ɗon dabareji kodi Diagnalli e moɗon Soumana Amadou Diagne taw habaruji fulfulde. Nonni yeru no mbirunomi on ni fawar joni fadde men nadde e kabaruji ɗi no wodi hono fande ni habaru oɗo mo jottinante hen kam wonno hono har filla ko darto hono suka latiɗo wonno no janga gam fa lato sogueru mawdu mbiyeteɗo Shamsuddini on en Shamsuddini talata neɗɗo latidu konnani hono wakkati onon waɗa jande nde enna woni ko o mayi bandiraɓe makko on hoƴimo waddimo hôpital magal gam batte wanne talkuru mayiɗo ndenno wonno ko bandiraɓe makko ɓe enna woɓɓe maɓɓe nanga ɓeydu konna fou joganoma illu nden saria waɗama illu sappo ene lewru octobre gon e nder muɗum ndu enɗa saria o timmi fa ɓe jofama kamɓe ɓen enɗa koɓe jofaɗo ndu konɗa habaru o hono himɓe ɓattiɓe kanko mayiɗon enna kam woni ko halni hono fawarjo studio Kalangu caggal muɗum ene miccitan o wiide ke kanko Shamsuddini talata o enɗa neɗɗo latiɗo wakkati mo onon waɗa jande nde o wonna duuɓi noga e ɗiɗi nonnon du konɗa wakkati ko fa hande ndu on waɗa jande nde ekkitagol sogueraku ngu enna to enen tonde biya to wonto o mayi ɗo enɗan gallu ñemey ko o mayi du konɗa wiyama yiyama e makko kullantereje ɗe mboɗa fe seeɗa koreji makko ko yiɗum du hooƴi ɗum dekki dow fawarjoni réseau ji ɗum latni himɓe saɗɗanma sanne ɗum waɗi du olko sanne wakkati muɗum ɗum du konɗanni hono so ƴewama duuɓi ɗiɗni enɗan warde jon ko ɗum waɗi. Nonni fa hande ele habaruji ɗini hono pa god kam wonno hono projet no gaddo ballaga mum sanne kañum woni ko ardi wadde kandu konɗan batu oɗo hawtade e fawar jondu suudu hawjindu hokkol habaruji e dow fi janguinon himɓe andinde ɗum en e noyi watta ko tawi himɓe gaɗi jonde politiki kañum e hokkoɓe habaruji tawe jonde jaam waɗi e nardal waɗi wakkati cuɓaki ko latina wara ele wakkatiji ɗi enɗa le leydi meɗen Niger ndenene kaydu konɗan himɓeɓe andina kana hono kullantereji joƴƴinaɗe laamu joƴƴini so neɗɗo waɗi kulle ɗe kana waɗede e dow ko darto internet ko han tawe dekama dow muɗum ɗum wonno ko fande secrétaire général hono fande suudu hokkugol habaruji no mbiteɗo hono tsayuru Issoufou o haalani bandimi Moussa Hassan koɓe gaɗi
la maison de la presse et le pagode
sudo kobe habaruji e porje pagode kam e ngadani tindi hokkobe habaruji e nildobe habaruji do internet witebe blogueur do yaadu yeso joda kale fi politique e ko hisinta nimbe fitinaje fudule wakati cubaki on dum to du haltana do filla amma har kondarta hokkobe habaruji do internet witebe blogueur lawol saria majum sigilaka nden min bi dum hala do gacceji gonaɗo no waɗe do internet on lawol saria non gol yimɓe andanaɗo hande ɗum waɗi komin mbayli ɗatol capanɗe tati e joyyi kalol do kokkol habaru on gacce gaɗeteɗo do internet nildoɓe habaruji do internet ɓen do to mbitto haddi
horejo leydi men Niger Issouma Amadou yeehi arde wekki hon fuɗɗan gollal du kono dartanani hon nokku to siminti watte kaw département mo Thinta Barade région mo Tawa kenya woni ko fuɗɗan golle ɗe waɗa gam batte Allah simintirde joƴƴine laawol waɗi ƴuwa kaw yaade Thinta Barade en ɗum waddi ko fande maire tatoena mo kaw o wi hunno ko laati wadda ballaga sanne sukaɓe ummatore heɓa golle ɗum nafandu konɗo himɓetaɓe nder leydi ndi enɗa o wiidu fande ni hono gollal ngal ko watto milliardji hemre capanɗe jeegon ko watte e muɗum kanko on enna mbiyeteɗo fawara jondu konɗani Ahmed Gomane Abdoulaye o haalani ndu konɗan bandimi tawa to enɗan mbiteɗo hono alamini wa charko noddimu.
Kampani sima mokaw o cede gollan mu ummata kona miliyaruji hamre e la soji tati dum du golleji kame tati e chapande jeddi e nayi kam woni ko heboyte der mun no wadan sukabe ummatore keba golle der nokko on dum buyta du rafi golle e jonde bolun kambe dilu sukabe ummatore nadde leleede nani cingol kampani sima mokaw o no beydan arzuku commune on kam fu e departement bakamo leddi on wala hen mi ngadi kadenda puddol golle lawol mararam barkaw cinta golleji didi mawdi gawrdi hawri di no wadan jawdi mo commune golli tirta on beydo gattol cerde on warta chovi didi bayle hebe far ngurda nimbe du konda
la vie va s'améliorer
nonni faawar joni to enda der region mo dosna men gallure doso kandu konda ni himbe ngonno goldidira e mabbe moteje godde pineje tatati ko wete a deede ta safu nene neka huno ko latin don wadda ballaga mo sanne ele gallure de enna walla himbeje be enna jaha ngarta ele buraduji mudun en bandimbite don nana hadiza hasan tawato enna doso o yewde himbeje be nani yewter makko
gallure doso ko jol nimbe do poporoji di koyde tatati biteede a deede itadi fudda kena der dubu jinaaji didi e sappo e nayi hande buri sukabe ummatore keme nayo ko wono wada ngal gollal
gollangal mi subingal ni gam no buri jonde merme wala wi golle de buri burde ni woni de kebata jogurda urama
ay baba abonde ima
gana ay adalay urtade yande jegom to yande support fu ta hebi versement
bibbe wuro doso fudu rewbe njetti sane ko di poporoji koyde tati no tawa gam no don hoytina ya wartani mabbe der gallure nde sanne
ni me shiga adeede minato adeede ta chapande nay ne yobata no habbani do bangu nange fiyataama gada nido a woggata ko e gondo dorboka han der lor ni gonda
man kana ciki mota
yerno suleiman baraze horejo syndicat awjobe poporoji di koyde tati der do so o wiri ngal gollal sukabe ummatore don keba der mu ba ko wobbe mabbe no don keba chadale
de cingari nokku futo moteje ko koy tatun tawa der wuro beydar no enda yaabi himbe tatar kuska do ne heba ka wonno jong moterne way hukude made fudda ada gollira to watta lebbi jego fu o tete hokka ko
ya amshi ya bawo
sukabe ummatore doso nati e ngal gollal gam durwi didde e rafi golle
noni l'école to sukabe jangototee kurmi wonana d'accord région mo maradi l'école siga kana ilu dumnaadi didi warde jondu kono nokkudo latino tawda sadar ma sanar filandiya njarteda e gollitirtedan ko watta sukabe l'école ujunerdu wonto enda ko wonno janga ele nokkurnde enda yernu docteur l'école mbitedo Abu Zeidi Abdou o halniri bandi min tawato na mbitedo Adamu Usman
wala fu ko buri ko jes huntande mi muradu ami o ayidu lekkol o mabbita kana der dubu junaji didi e didi dubi mun laso didi walani jewe ndare kala siji din no jibira andir nino sana bako hikka o ndiam tobi sanne wadi bono ndaji den le ndiam ni tawtomi mi de ngatta dande e lamu wattana jungo ko jes o min keba tabe jodorde gab rafi mudum buri bonde ko watta sukabe ujunere tawa nder kol on fandiam ko yarte du wala ndermu le wakati nyaw coronavirus o du nibbe tawa bandiam ko lotta alluwal bindirtengal wala ko lotta juude de filamu waddataake be ngada nami dabare ko hatta be filla labangal dartake senino wayi wadede kai be ngada dum
vraiment faut intervenir
o wana Abu Zeidi Abdou nenene kay docteur l'école mo kurmito enen d'accordo e do yewter hakkunde makko e bandimbita Adamu Umar gonto enen d'accordo har fille l'école ni wadde den andi ko ndiya nyaami himbe heewbe eggino kuje budu en je ko do no kuje godde do enna gallu nyame wombe le arrondissement jo yabobe jodo ke nokko to wete kangamu no wondo lawol sayto enna don enda be jojina nama l'école keso gam batiska mabbe kebanata janga kanon woni sadar man wodi sanne sabu kulantereji jangitirde enda kan woni ngala yerno faane kawji l'école en biete do hono madame Fawar jontu kondani Amina Abdou o halani bandimin Habibou Garba ko dilandim
on a prévu classe 2 pour les menen kaja kala suugi didi jardin d'enfant kala suugi jego premier menen godi sukabe le diam wadani saro e mabbe bononda no wada sukabe herbe menen don binda inde sukabe deni min kebi wodi de min kebay do dimamu min gidi on min binda sukabe bangerde far bangere tuudi potordi kala suwal fu handa wi e buri sukabe chapande jego to ko soy koydo handa wi e kala suwal buri chapande nahe didi e kol kesono denne no haja kulle gollitirdi ano kala suuji bamuji e birogi here sirde are joni min gala fu ko min puddirta
on na rien pour éviter des cam
nani hara filla ko darto hono sadoromaaji ko tawa wadi e le hitande hikande en waddi ko hawrine ko hawraama gam batude yewde no watta ko tay ballaka en wadama dundu kondan ni wada kana e do fawarjo liga gol mbiete sabu ne funta no kumudum dum wonno du kondan ni dum hawri himbe oni kanye fawarjo du kondan ni himbe Denmark e Allemagne e Federlede Europe maunde enda kanye leede men jidde balli tedde enda be kali hala ko watto milliard go emilioji kemi jeddi dollar ko hantay wala ka ene wadama ko watto milliard go emilioji kemi jeddi kany wonno ko federlede dunia adi walu tudde leydi Burkina Faso Mali e Niger dubinaade de nogaya dubinaade noga e go fara nyamri cellal himbe diyan jartedan mojjentingo galluje nokkuje jottede kany e jande e walu tugol himbe latibe hebi sadar majar filla ko darta hakkunde rewbe worbe himbe leydi Niger ko hanno tay waltam ko dubinaade nogay wana himbe milioji didi e himbe ujunaji kemen jenayon dun yotta ke himbe milioji tati e himbe ujunaji kemen jaddo e lebbi jeegon jabbidi won ko beedo gol wadi milioji kemen nay e chapan tati euro kanyo hani wallite himbe be enda woldeji kanyo em way tagol mbakaaji rafi sembe yaade laamu wadi sadarmaaji yaadu yeso himbe taabe le sahel on endam dun wonno ko didabo oni on enda fedele dunia haali mbitedo Marc Lukoc o hollido o wi kanon himbe na mbaay monji tudde kulle den enda fu se tawama dun walliti har filande naagu joddo mballagaaji wade mbawdi duumaade
Hey banna no gonda ko woni habaruji on
subhanallahi bannira warjoda halana
alhamdulillah tunde me don kira wodi ko wonde berna an ko jimmi mi halama do majjum
we in ko hebi himbe bangerde enno
cenyi mi coylumo de lore faba faba don nammi rebe didigo ibe kira goto on madon batana higo makko bi ko dabbo lotorojo idon dagge dal lenyol e himbe ko reere
inna lillahi hunne o wela banu nanu
Hannana nami dahirda mabbe inra on yi iko golle loktorobe mo alta kanjum wadi himbe kurere ilanyol ibe doggamu illawurtaki nyogungu covid-19
handa himbe nanga hulugo loktorobe
kulo nyogungu covid-19 kanjum wadi himbe gari ibe doggabe embe yamda ibembe magatabe fu
nonnon bandirawo sede en kawndiri ko e meden en tokki laabi jo'inaadi kisinaydi himbe imma nyawgun en den tan non ketten kisin imma mago
inara yenya fu no tawemo imma waya ma nyamata ma yahata golle
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e ministere kawji do cellal e leydi Niger
en jotta ga yewtere men pinno en kali haala lekkol hono faabar jonni sadarmaaji ko coronavirus wadi e leydi ndi enda mbiyetedo Olivier Asokba viye wado yewtere yidi en min pirte fulfulde
do der Niger do nyaw coronavirus o wadi ko rimani hedde no kuje den ele adunaru fu nonno du dun accay harto jande dom jangirde to jangete e kintine golle don e jangirde mawde mabama ko watta lebbi didi dum du no lawol lamuno gol gomnanti Niger hoji gam torabu nyaw coronavirus o dudu jonde wuro dunde de hoyanayi be e kintintebe de noy be ngadiri jonde mabbe le wakati fadunde jande o wuro
ko minani no welaikam sai gimi mo wala no yaha e kol no timminta jande hitane den ko buri mettugo berne an deni mi sojjama gada amma der bawde Allah min gadi jande ko wadete dow laabi internet min kebi jande den no wodiri
sadina min sanne sabu himbe yata lekol wuro fudum latne ke dum ko tiidi kana woni dum jogoro ke non fadum wawtowi sagiteke dum mojjowi
ça s'est bien passé merci
Latu da wakati fu ada wuro der sudu ada mabbi golle fu ala sai nyojjol portable no wodi be gala portable neddo no wayi ba hanyede denne neddo no heban sadarma de ahe sarobe onon joddi fudo ko buri mettugo de ajje aki sedda
e jiida horebe lekkoloji wobbe dum don no dabare non kotta tawe yaadu yeso hebama to jande dom to kader kane kawjudi universite mo leydi afrika gan yaadu yeso hebe nyaw coronavirus on lawon ko watta tawe dabareji kesi gon hebama
cette crise est vraiment une opportunité unique
sadarma o do gardo memi himbe fu kanon dum wonji teke dum lata kesenan lawol on himbe yewobe jaago heba yaadu yeso wadda den enda ne enda himbe na halno hala ko ete orling morning on enda hande ndeka himbe gonno jirde gite mudun en non lato le jangirdeji gomnati kaje jangirde inde koye mun'en fuu wakkati ko covid o enna naati ɓeyditi holludeke himɓe ne mbawi hokkede andal to tawa fuu e wakkati laatiɗo
fuu.
Fi ñaw coronavirus ko haala mum tawa nokku fuu hande ley wakkati maɓɓitol jande o no wajibi golloɓe dow fi jande ɗo tano laabi kisinol nimɓe ngu ñaw.
E ɗoɗɗon won ko habaru mumen Fulfulde Tilly, assalamu aleykum mbalete.